woni koro joɗɗinol orgal sogeji CDAO force task o
fedde leyɗe jaadiyankoje gonɗe banggue hirnangue afrique ko wiyete CDAO no wonno joɗɗina hono orgal sogeji kotta unaji sappo tawite tamale leydi Ghana ɗum ɗo hawrugol sembe leyɗe endam funom no woddi konɗam ballodirol dow fi kokkodirol kabaru sa russi on ɗon joɗɗinetenda Ouagadougou leydi Burkina. Min jiiɗa andu konɗam ni so ɗum waɗama fou ɗum fondito fa wooɗa ɗo ɗotinade hakkeji leyɗe e koye muɗum en saabu ko sakitirendan hakkeji leyɗe endan ngala no joguira no woɗiri ɗum wonno so ƴewama dow fi jippino laamuji ko wonno waɗe e nder leyɗe endan hunno ko laati saɗɗum noon kerol du konɗam ni hono caɗale ko tawa e nder leyɗe endan ɗum saabi orgal ngal force task o endan wonno joɗɗine
caɗɗale ɗe woni no falani on dow joɗɗinol orgal gal
aɗa filla ceede gollitirɗe hunde saɗɗe sanne ɗum G5 Sahel joɗɗinanoma Allah e leyɗe kaloyɗengal français kañum woni ko joɗɗini ɗum france kanta hokkanno jawdi fa wallita on ɗum ɗon en jiidu konno G5 Sahel o ko saki towi laatawaki no woɗiri fou yettaki to himɓe yiɗɗon endan kasendu so ƴewama G5 Sahel on wawa watta wiyede joƴƴine fa rena tan leyɗe kaloyɗengal français de acca leyɗe engalais no nigéria en worini enda ndene sodiawoto joƴƴini ngal ɗo orgal fou ɗum hana tugade gasendan dow jawdi ƴuwa leyɗe goɗɗe fa heɓa gollitire gollal ngal ceede ko hani watte e golle ɗe waɗa wonana millioji $550 wakkati kalte o nana ado a couforme Ghana haali o wi eɓe jiiɗi ballaga leyɗe yaasi ndende soni ballaga leyɗe yaasi naati kamɓe soɓe kokki jawdi mabɓe wajibi ɓe tawde kamɓe dabare ley hen enda to ɗum ɗon du saɗɗorema mawɗo noon saɗɗorema odu wakkati goɗɗo leyɗe koye mum won caɗalɗe saabu kam waɗuto dabare wiya ni watte ni watte ɗum ndende so waɗi noon fou hono force task odu laato e tako caggal ceede gattateɗe fa gollire no woodi fa hande ndu konɗan ni joote goɗɗe ko tawa e nder majjum saabu wiyama saabu so en ƴeewi leyɗe ɗen ndi hen noon fou no woodi leydi gollidirto haɗa filla hokkodirgol kabarugol endan ɗum ndu konɗan saɗɗorema noon noon ndu saɗɗorema goɗɗo no woodi kam woni wiyama lewru janvier sogeji leyɗe ɗe pat kawra nokku goto fa joddo kalda dow noyi hani orgal ngal joƴƴinire nder wakkati goto on ndu ɓe ƴami ɓe mbi mali yoofa sogeji leydi côte d'ivoire ɗi jogui ɗin endam ƴande hunde endan eɗum woodi joote sanne yal ɗumaɗa ko seedi yawno warrani golle ɗen endan saabu ene andi fi sogeji leydi côte d'ivoire nangga maliɓe yarama suudu sari
le problème des militaires ivoiriens c'est entre les mains de la justice.